Yeni tshaleni izinduna zihambe ziyonquma umngcweletha.
Yeni
tshaleni izinduna zihambe ziyonquma umngcweletha.
Yeni ekhaya wayisizwe tshaleni.
Yeni tshaleni izinduna zihambe ziyonquma umngcweletha.
Yeni
tshaleni izinduna zihambe ziyonquma umngcweletha.
Yeni ekhaya wayisizwe tshaleni.
What does nuns eat?
Shine.
kwemakoso alophelela nonke kwazi ayishaya ingoma nge 25% ivesti yamhlophe emabhumini asifune mayenjenala sinamasole
soshaya ngalewe ndaba 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 soshaya ngalewe ndaba
utshwala bungalana
sofika